Take it for the 7 day a day. Produce a blessing day a day.
What's that?
Take it for the 7 day a day. Mikwano choja mga matinyo tone siga. Era sinzo musaja kwa kusanira. Kumbukwano kwekuwa kutse kukuchusa. Inza kwa garanganda vye. Wani nyande notamalira na visera. Kuba vino vyoli munda wabia chirela. Wera vide obramu kwa chisera. Akwa gala onino kumagala ngatumusera. Omutima kwange kulieyo. Birozo vyange vyo na wabi wamba. Bela tude niloza kulabe. Na yate ni manya choja kumchiwa. Omutima kwange kulieyo. Birozo vyange vyo na wabi wamba. Bela tude niloza kulabe. Na yate ni manya choja kumchiwa. Ukwano na batinga njagala tonisika. Gabulika sero sivya mumazika. Disiza ya kando kulabanga weraka. Wendo chinda gacho ya galabagaka. Nenu muane nyolwane mbularo kwetuka. Seyari ya gezem tuseno kukoka. Piji vya mbuni ratigwe ya bakuwa na manji. Bakusubi sobu simu nesete nyingi. Omutima kwange kulieyo. Birozo vyange vyo na wabi wamba. Bela tute leoza kulabe. Na yate ni manya choja kunchiwa. Omutima kwange kulieyo. Birozo vyange vyo na wabi wamba. Bela tute leoza kulabe. Na yate ni manya choja kunchiwa. Take it for the 7 day a day. Produce a blessing day a day.
What's that?
Take it for the 7 day a day. Bela tute hewa za kulare. Na yate ni manya choja kunjiwa.